nice one.
Na business, toko Mbeya City. Yeah.
Kanavoniangalia kanatoa na ulimi. She like my sound, nakaimbiaga totorimi. Totorimi to. She drive me crazy, yes and I know. Kila mechi kwake final. Miguu ya nyati mwili rhino. Yes, I wanna make you mine, oh. Na yake macho kama na mdondoka, kama na sinzia. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Maria.
Cute na fine, please be mine. Figure number 8 so 9, yeah. Tusitoke si tubagi kuline. Tuzidi kushine, walete autograph to sign, yeah. Na kus my pens, man assist, ndo my role model. Na olivia fine, kifu wani na hizo chuchu dodo. Na kuwa nawe baby, misi wezi complain. Mimi nawe lady, let's go campaign. Niko tayari baby, so what's poppin'? And I'm so glad you know what I'm talking.
She drive me crazy, yes and I know. Kila mechi kwake final. Miguu ya nyati mwili rhino. Yes, I wanna make you mine, oh. Na yake macho kama na mdondoka, kama na sinzia. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Maria.
Na baby kiukweli umeniweza. Baby kukuwaja sitoweza. Weza, weza, napenda macho yako kilegeza. Silali na simama kama nimekula pweza. Pweza, upritiga baby ya ya ya. Wechaguo langu na ni fa fa fa. Joo tuende mbali baby fa fa fa. Bali mapenzini ya ni ra ra ra.
Yes and I know.
Yeah.
Kila mechi kwake final.
Yeah.
Miguu ya nyati mwili rhino.
Yeah.
Yes, I wanna make you mine, oh. Na yake macho kama na mdondoka, kama na sinzia. Vigoni flani kama ameokoka, mi sister Maria.